Simfita amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyite paradiso, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, cause of your love my baby. Nami nakupenda, morning to night my desire, my reason to live darling you. I have a malaika, 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 njafita ka malaika, 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 bivuga kenshi yo. Ibyo ko wantwaye umutima peyi, ese mbwira ujye ubikunda, ko njye mba numva nakuririmba bugacya, nkivuga imitoma yo mu nzozi zanjye uhoramo, niyongeze ngo mange ni wowe unza mu wowe. Nakupenda, morning to night my desire, my reason to live.